kuude nelaabe faslo no gas e joye didabol nde be tabitini min jahan italia be kombowal be dokkiti pol e nangaabe wotbe ha julius kanko woni mawdo ha yebre soje en roma wi'etende yebre laamiido roma min nasti kombowal iwgal addara mitia jahangal gure ha fomonde maayo nder lesdi asia min dilli aristarkus goddo makedonia don be amin jangoman min jotti sidon nde yulius don enda pol o dunganimo yahugo ha sobiraɓe maako ngam ɓe nafamo diga don min ummi min bakki duunde kiprus ha wakkere nde wala hendu ngam min don potta be hendu ha wakkere feere min eri maayo kombi silikiya be pamfiliya min jotti wuro mira nder lesdi lisiya ton mawɗo soje en tawi kombowal iwgal alexandria jahangal italiya o nastini min ngal min ɗon jaha seɗɗa seɗɗa bakir balɗe be dakel min jottori kini dus nde hendu haɗi min yahgo yeeso min bakki kereta wakkere nde wala hendu min cali nokkure salmoni min bakki fomonde be bone min jottori nokkure wi'etende jipporde wonde nde dayaki wuro laseya min paɓɓi ton ha julde ittuki hakkeji sali yaake man yahugo ɓe kombowal saɗan masine ngam naargeji ɗuuɗi ngam ma jumpol wi'i
hey yimɓe jahangal meɗen ga'al tammisaɗugo kuuje e kombowal bonnoto na kanjum tan ko yonkiji meɗen ma fisata
amma mawɗo soje en ɓuri jaɓugo ko laanyowo e jawmu kombowal mbi'i dow kopol wi'i jipporde man joɗago ha maare be dabbude woɗay ngam majum ɓurna yimɓe man fuu giɗi dillugo ɓe giɗi yottago fenika ha ɓe dabba ton to heɓoto fenika woni jipporde komboje ha duunde kereta titiinde hirnange waladu woyla e hirnange waladu fombina nde hendu fombina fuɗɗi waɗugo ɓe tammi ɓe keɓi ko ɓe giɗi ngam majum ɓe ɗofi tiggirɗum kombowal ɓe bakki fomode kereta amma neɓay sam hendu satundu wi'etendu woyla waladu fuunaaru ummi ndu salori kombowal nde ngal waawai titaago ndu min acci hendu ɗon yerɓa ngal nde min cali fombina duungel bi'etengel kawda min ciwti hendu seɗɗa ton ɓe bone min kaɓi kombowal pamaral taangel halka ɓe ɓanti kombowal pamaral goo ɓe jo'ini ngal ha dow kombowal mangal nden ɓe kaɓɓi mangal majum ɓe ɓoggi ɓe kuli ɗaggugo ha jarendi ga en fomode libiya ngam majum ɓe jippiɗi limce ko yarata kombowal ɓe jofi kombowal ha hendu yara ngal nde hendu man ɗon tokki waɗugo jango man ɓe puɗɗi wudingo dongle kombowal faɓɓi jango man ɓe gudi ɓoggi e limce ko yarata kombowal e leɗɗo kombowal ɓe juuɗe maɓɓe balɗe ɗuuɗe min gi'ay koode e naange ngam hendu tokki waɗugo ɓe sembe ha min ittitammude hisugo nde faɓɓi ɓe ñaamay ko ɗume pol dari yeeso maɓɓe wi'i
hey yimɓe ndikkato on jaɓino ko mbimi on ta on ummo kereta to on mbaɗno noon on kisanno asar e halkere nde'e amma jonta miɗon toro on tiɗɗine ɓerɗe mon wala mo yonki mum halkata ko gooto sey kombowal tan halkata ngam hanki allah jawmirawo am mo mi sujidanta neli malaikajo mum ha am wi'iyam pol ta hultor fakat a daroto yeeso laamiɗo roma nda allah ngam mo'ere muɗum hokkima yonkiji yimɓe nder kombowal ngaal fuu ngam majum ta kultore onon worɓe ngam mi hooli allah ɗum waɗan bana o wi'iyam amma hendu yaran en ha duunde feere
ɗum jemmaare sappo e nayaɓre ko hendu fuɗɗi yerɓugo min ha maayo cakawo caka jemma laanyoɓe tammi min ɓadake lesdi nden ɓe jippini ɓoggol ɓe jamdi kaɓɓandi ha maagol ngam fondugo luggenga ndiyam ɓe tawi luggenga man waɗi piyanɗe capanɗe joweego yeeso seɗɗanga waɗi piyanɗe capanɗe nayyi e jowi ɓe kulita hendu yara kombowal ha tapaje ngam majum ɓe jippini jamɗe tiggirɗe nayyi ɓawo kombowal ɓe keppi ndeye baɓɓol waɗata laanyoɓe giɗi wurtago kombowal ɓe dilla ɓe jippini kombowal pamaral ha ndiyam ɓe mbaɗi bana ɓe jippina jamɗe tiggirɗe feere yeeso kombowal amma pol wi'i soje en e mawɗo maɓɓe
to laanyoɓe joɗaki ha kombowal on kisata
nden soje en tawi ɓoggi nangudi kombowal pamaral ɓe jofi ngal do'i nde ɓaɗi weetugo holtoriɓe ɓe ñaama o wi'i
on muuyi balɗe sappo e nayi on nyaamay ko ɗume on ɗon ndeena sey on nyaama seɗɗa to on giɗi hisugo amma ko gaasawol hoore moɗon majjata
nde o wi ɗum o hoo'i nyaamdu o yetti Allah yeeso maɓɓe fuu o senndi ndu o fuɗɗi nyaamugo nden ɓe fuu hakkilooji maɓɓe de'iti ɓe nyaami limgal yimɓe haa kombowal waɗi 2:15 nde ɓe kaari ɓe cakkini alkamaari nder ndiyam ngam ustugo doongal nde weeti laanyooɓe annda toye ɓe ngoni amma ɓe ngari pellel jaare ndi haa ndiyam nasti duunde ɓe ngiɗi yaarugo kombowal ton haa ngal ɗagga to heɓoto ngam maajum ɓe tawi ɓoggi tiggorɓe jamɗe ɓe acciɗe nder ndiyam nden ɓe pisti ɓoggi kaɓɓuɗi leɗɗe laanyirɗe nden ɓe ɓaanti limce haa yeeso kombowal ngam haa henndu yaara ngal haa duunde amma kombowal tawi pellel haa ndiyam luggay dari toon yeeso maagal ɗaggi haa njaare ndi dimbataako sam nden ƴuuge ndiyam pusi ɓaawo maagal sooje en numi mbaɗugo fursina en ngam taa ɓe ngino ɓe ndogga amma mawɗo sooje en nde yiɗi hisnugo pol haɗi ɓe waɗugo anniya maɓɓe o umri waaɓe nginan ɓe aarta diwugo haa nder ndiyam ɓe ngino ɓe njotto lesdi luttuɓe bo nannga katakooje malla leɗɗe kombowal gewɗe bana ni min fuu min njottori lesdi jam.